Michezo yako kinasti nasti, bigi bigi, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shona kunongo nongo, ukidunga skete lafu ina mechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza, michezo chumbani oh inakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari, ulivozidi utamu nikuite asali. Una siri gani hapo kwa mauno? Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow. Hey baby, au labda unatumia anointing oil vibaya, cause unavorombosa kwa panja rombosa sijawahi ona. Toto uko heavy ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware, simindi ya fundi wa kuchelewesha wana slow motion. Wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao. Ooh, yeah, yeah, yeah. Na wazee wa boma walisha